kele Jehova ngikuhambi onkosi yamngikhokhele
Jehova ngikuhambi
o baba
onkosi
yamngikhokhele
Jehova
ngikuhambi o baba
onkosi
yamngikhokhele
Jehova
ngikuhambi o baba
onkosi
yena unamandla
unamandla
angina baba
ngimutha
o baba
onkosi
yena unama
unamandla
angina
angina
mina ngimutha o baba
onkosi
mina ngikhokhele
Jehova
nanki
ngumhambi
o baba
onkosi
yena ngikhokhele
Jehova
nanki
ngumhambi
o baba
onkosi
yena unamandla
unamandla
angina
angina
nanki
ngumutha
o baba
onkosi
yena unamandla
Sustavo,
hambana,
oh,